Mungu mteke mimi, yani nyanga nyanga ye. Kama mtoto ni deke deke mimi, mana usha ni changanya we. Kwa hizi rani sicheke, kwa nini fiuma vimeumana ye. Mimi na we tushala ya mini sauti yangu na kuita oh, na kuita naomba sogea karibu yangu Rita oh, Rita Rita sikia sauti yangu na kuita oh, na kuita naomba sogea karibu yangu Rita na kuita ah, Rita we Nakuita Rita Nakuita ah, Rita we Nakuita ah, ah, ah. Rita, sikiza hili gita Kikutazama vimacho kama wanita Rita, kifuwa saa sita Napenda unavyo cheka upendezi ukikunja ndita Haki ya Mungu na pia Kukupenda we sinacha kofia Garisha waka mama kanyagia Macho macho, hakuna kusinzia kwa na we Rita, oh, Rita Sikia sauti yangu Nakuita oh, nakuita Naomba sogea karibu yangu Rita oh, Rita Rita sikia sauti yangu Nakuita oh, nakuita Naomba sogea karibu yangu Rita Nakuita ah, Rita we Quick time.